quand il y a un problème de santé, le premier recours, c'est
le neɗɗo maati ñaw doctoro ɗo woni ko joomum doggirto kana woni ele garangal ñaw coronavirus mo endan kibaruji ɗon no piilo wiide ke so himɓe jeehi doctoro tenda fu no wawi nangude ñawgu endan tawi du konɗan wona noon ɗum wontiri saabu le doctoroje ɗen enda e koye muɗum laabi koƴama kota ko tawe to himɓe ñawgu enda raaɓa ɗum en golloɓe doctoroɓe koye muɗum en famminama no wata ko tawe so neɗɗo wari fa sawro na wari doctoro e muradu muɗum tawe raɓataki no woodi honto wiyete CSI joomum sey daro loota juuɗe muɗum gadendan du wolowol ɓandu mum ete ƴeewe sala ɗuuɗay sanne doctoroɓe ɓeydu konɗan gollirɗe ɓe goodi laatiɗe kisinoje neɗɗo nangude ñawgu endan kam wonno cuumene ɗon koɓe gattoto nonno nde ɓe goodi paɗe juuɗe ko wiyete gang joɗade wuuro no wondi e ñaw faamay fu no ñaw mum wayi ɗum ɗon kay kanni ɓuuri torrude neɗɗo jaati sanne neɗɗo jottako no mata ñaw wiya sawran hoore muɗum nden noon so tama covid o endan wonde joomum do ko yaawi yaawi woni ko joomum atte walle heɓa safar law so neɗɗo yi alamaji inditeɗi e dow fik covid o enda to joomum jooɗo wurto yaaha gere nodda du konɗan lamba sappo e joyi o enda minin kalno inniraɓe sukaɓe du kinno gadda sukaɓe mum doctorore waɗa pesoɗe kanɗe waɗeɗe ɗe enda sa pesoɗe mbindaɗeɗe fo wajiɓe joomum yaratɗe faaɗe yetto kerol
pour les vaccinations suivantes
no woodi miiloɓe ko illa neɗɗo no tawra wulwulo ɓandu na alama gotel ñaw coronavirus gu so wiye ko corona on ni woni he neɗɗo non du noon na
ɗum kay sikkani noon ko himɓe gonno gaɗa hunde fo ha tabintinde kewi e ñaw coronavirus go noon e neɗɗo so wona ɗo ƴiƴam mum itta ƴeewa
de noy fillat tawraɓe ñawuji jehoji no garta e mumen ɓene
komin miijotani woni himɓe ɓen endan harne law law walle e safar nden saabu covid on endan goo fuginan dan himɓe nayeɓe o ɓuuri torrude ɗeɗeɓele majjum du omo torda sanne sanne tawreteɓe ñaw diabet naadu konno ñaw ɓerde naadu ñaw ɓooƴe kano woni ɓen ɗon du so ɓe jii alamaji seeɗa ko nandi e covid on endan sey joomum haɓɓa anni a haro yaaha doctoro law law so yeeyidu konɗan fo no wawi heɓanede safar dow majjum saabu joomum ndeni ƴiƴa mum ƴeewama famama to heeɓi ko tabiti fa wooɗa
si elle s'avère négative on est rassuré par rapport à son état.